sun in the building. Leo umbo chano vushe mipaka nezo pumba sani moja lazima tule huu mwaka na ruka tiki taka kipa uwezi nyaka labda ujoin tuwe chama kama mwamba wa rusaka. Visit your memory, weka sensory iwe hai ngomba maskini atazaa kama mbwai iwe mbwai mwana jeshin sona gwanda nilopishwa maja karai na unimfano tuswezi kuvunja kwa shoka mayai. Na ujinga ni wakati wa kwenda so kurudi tuana kesha kama bundi, familia sinapata fudi kila tuwa dua kuna lekaa tuikawa gudi zote mafanikio wenda na juhudi kanyage bati mbaya tulipua makusudi usipoleta ufara sino ubaya. Welcome to Mahudi na ukidia kwenye sabati yep. Michano ndo mebuki mistari ni mingi anata zaidi ndevu za Yahudi. It's my time, listen to me ni kuteach zaidi ya veta. It's my clown, give it to me ya umpaka ni kuite hater over and over again. Mambo badirika na mbacho wakipo licho ambacho kinaita jini. Oh, yeah. Go ahead, go ahead and haja kusimama we go ahead. Go ahead, watu wanakutazama we go ahead. Go ahead. Wengi wanataka dawa na sio tiba. Wazungu na power iliyo shiba. Vivu waishi kulia shida jua umekula hasara kama umeshiba faida. Undo jana na ujuzi fsodokia na kinukisha kama chocha wanafunzi. Kubari kataa, ini voice ya mtaa. Wazo bora liaribiki kama nguwe sona utunzi. Kile wasifo taisha kabla ujaanza uneza chonga kinyago neka kutisha. Amini kwamba wajuzi wa fruit na shine bila ya pamba. Na ukigusa tuna nasa kama wayo sona gamba. It's my time, listen to me ni kutichi zaida veta. It's my clown, give it to me ya umpaka ni kuite hater over and over again. Mambo badirika uneza ingia tachooni ukatoko na wazo jipi. Akili kwenye kichwa usijia ukatufelisha. Ujajwa nyumba yenye mlango wa fama haina dirisha. Yani uneza ukafika mwisho afujui wenzia wapi. Kama unataka mshiko muulize Adija na kopa wapi. Hewa. Go ahead, go ahead, aina haja kusimama we go ahead. Go ahead, watu wanakutazama we go ahead. Go ahead, aina haja kusimama we go ahead.